Es con coca que son ganaba más tornoana o con pacata.
Chacho Mbala Kashoki
Baloba 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 Balembe Baloba 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 Balembe Baloba Baloba
Colonel Van.
Oh, mwano yo Kito kwele kaye. Oh,
General Patience
Mwindo yangolo e Aminata e Baloba, 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 balembe
Kimazola
Baloba, 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 balembe
Mitumbeate
Baloba, 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 balembe Baloba, 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 balembe
Johnson Keto
Oh, mwano yo Kito kwele kaye Oh, mwano yo Mwindo yangolo e Aminata
Guia Odima Male Aminata kake obetinga na mote mamama E détruire organisme nyoso yanzoto Souci est de régler intelligence et avant moto Na koma lokola moto kota zamba na nokela mvula na banyama e mama e Mami lela Na pesa kaboli kwepa na yo Aminata Ona yeba ki ozali mopanzi nanga Nzoka nde ozala kanga nona mokie Ozala ki oko sanga po me mangale bale Po me langa ye Kamionete Parfois bako se ya bato na mokie Eko tina motompe na liwa Mboka batinda kayo kuna baka ya Ezala kapa uni eko ngala kasi holote Klema yos Zambi
Kuzumona biso kuzumona biso te Omu kilangwe baluki Omona mimbali na mbali bako mobalana Mabengi bango bapede Omona fe kote musupi no moni basi na basi babalani Mabengi bango ba lesbienne Mais peut tout na yezati. Donc to moi que to mi tuna biso moko.
Na pesa ka bolingwe pana yo aminata. Ona e baki o zalimo patinanga. To kande o zala kanga na na kaje baleo. O zala ki o kosanga po milanga ye.
Choka ka begele.
Aminata ka ke Tinga na motema E détruire organisme Nyo so yan zoto e Souci e de regle Intelligence e abo moto Na koma loko la moto Akota zamba No ke la mfula na banyama Eric Dala Ma fwa ba konse A bato na mokilie E koti na ka moto Na na waliwa Boka batindaka yo kuna bakaya Ezala kapa uni eko ngala kasi olote Resident Tamako
Grand Hôtel, Isa la Cacra.
Mm.
bana mobali bana babengi monsieur amusa tiki mama bana kola mega mwana ya ya
musala babengi
moya omona pe na kote musu mama pendo ya mama bana babengi mere kono mwini kake frenzele mais zola nenega chauffeur chauffeur mutalekaka nazo panga kozonga surtout na tango ya sodom na komo
Versace.